Huyu mwanamke penzi lake limetamalaki kasri na kila kingo za moyo wangu. La Azizi, wewe ni chemchem kisima cha mapenzi, na mimi mzabuni nimepokea tenda ya penzi lako. Hururain, mwenzako siku ya jua mapenzi, na we mkufunzi ulinifunza utamu wa mapenzi na nijui nini. Yeah, machozi ya upweke yametawala, na usingizi wala sipati siwezi lala. Sonoma tena wife, uni msala, weza mini toka juzi misijala. Nime miss daughter, nime kumisi wewe, maswali najiuliza nteza vipi mi mwenyewe. Chumbani ya kulaliki na nijia sura yako, taweza vipi pasipo uwepo wako. Mama ananambia, Ima please don't cry, hii mipango ya Mungu basi sote tufurai. Kulia lia ifaji kaze wape bye bye, mapambano yaendele na nisichoke kutry.
I need you, hold me tight na nakutaka kinoma, noma. Baby, I need you, hold me tight na nakutaka kinoma, noma.
Love to love to love ya, moyo wangu nyanga nyanga nya. Acha sira fanya huruma, nakupenda mpaka na umwa.
Yo, na nitamiss kwenda pamoja, yani church Sunday, na next day ukijiandaa kwenda job Monday. Tumeishi fresh bila noma, kila kitu swa doctor, na washikaji waishi sema kama mke nimepata. Tulia nami baby mama, tule pipi to enjoy, na vichecho sikutishe maana kwako siko hoi. Kwako sto boy, baby mama kwako sio moi, na unishike ni kushike kutengana haifai. Yeah,
I need you, hold me tight now, nakutaka kinoma, noma. Baby, I need you, hold me tight now, nakutaka kinoma, noma.
Love to love to love ya,
yeah,
moyo wangu nyanga nyanga nya.
That's right.
Acha sira fanya huruma, nakupenda mpaka na umwa.
I love you too, baby.
Love to love to love ya,
uh-huh.
Moyo wangu nyanga nyanga nya.
That's right.
Acha sira fanya huruma,
yeah,
nakupenda mpaka na umwa.
This is high grade music. High grade music.